Wake was a mountain do monto catello tat, o catello tat, o catello tat. Wake was a mountain do monto catello tat, o catello tat, o catello tat. Wake was a mountain do monto catello tat, o catello tat, o catello tat. Wake was a mountain do monto catelle, grino catelle na we. Wage was a mountain do monto catello tat, o catello tat, o catello tat. Wage was a mountain do monto catello tat, o catello tat, o catello tat. Wage was a mountain do monto catello tat, o catello tat, o catello tat. Wage was a mountain do monto catelle, grino catelle na we.
Ngobuthando liyawaqeda amandla. Uzizwe ukhathele kodwa ungazi ukuthi ushoda ngani. Ugcina ukhathele ukuthanda ungasafuna ekuthandwa. Ngoba ngiyayemfisa engathi uma sishelana noma sesiqomana singangasho ukuthi siyathandana. Ngoba manje usunokuthandana nomuntu engathandani namuntu kodwa akwazi ukulala nomuntu angathandani naye. Mumva nje ucansi bekuvuselelwa ngalo uthando ekazi libizwa ngani ke lo lesilenza ngaphandle komuzwa wothando bakithi. Kulaba badlala ngothando mabeqaphela ukuthi ngabe ibikho nje ofayo ngoba uthando alibekelwa isikhathi uma kusavuma inhliziyo asiqhubeke sithandane ngoba sisaphila phinda ubhale futhi cofi ngabe sisengiyabhala
wake wazama uthando umuntu okhathele uthando okhathele uthando wake wazama uthando umuntu okhathele uthando okhathele uthando Wage was a mountain do monto catello tat, o catello tat, o catello. Wage was a mountain do monto catelle, grino catelle na we. Salagashi sando sam, I love you but I'm a leaf. Hamba no tando lam, I gave you all I could give. I was willing to die for you, but you don't wanna leave. You're ready to forgive. The person in the mirror Salagahle sanda sam I love you but I'm a leaf Hamba no tando lam, I gave you all I could give. I was ready to die for you. When will you forgive the person in the mirror?
Give the person in the mirror.